This is an MUT Radio podcast.
Oh, my dude, the mission ni kubega la itine kone za se Afro, DJ Tira, PC, Cap Masters, no generals, mama ni beti, aungazi, 17 minutes after 3. Welcome to the hangout with Tukawa Gakwabe, aka Mkonde Bom, Fumanya Telange, Nali Tipo Sop, Mshabuzo Chope. Ka! Job is in Shiloh, give a face to Masbuya. We are going straight to the Incredibles. As far as Igqomula seJoburg is concerned, isn't just a game. They got it locked down. Bolo, for come banja.
Hey, Ukraine, my dog.
I'm Nandi. But face to go in Togos, good and give a nani.
I'm going to go to the house.
Every time, especially just about December, man, you must be prepared to go to Ziakana. I'm going to introduce you to Adam D, one half of the Incredibles.
But Sabashai Bengo, Malana, and Josie,
sure,
as far as you go, really concerned, and where to Supertum kind, the catches, you push our cooling up. So, yeah.
Yeah, first, it's Tyson King, of course, I say she do my first group of pale at Toklam.
Zakala. Manjilele Incredibles, Likamuga no ban, who says, you know what? As a duo, we're gonna go with the Incredibles.
I wish I had a movie club.
How we are story now? I'll see you.
We came together first. I managed to push from high school. Came a point where I feel like she wasn't so pushy acting, really.
Yeah,
But there always comes a point in your career where you pivot, in fact, when you gotta just take different heights and newer heights.
Uma ukuthi nithi nibuyela vele into nebeke ukuthi beniyenza kushuthi kade nayiqala into emculo.
We were doing different things. Tyson was doing acting, and I was doing MC, yeah,
sure.
So kwashukuthi MCing, I'm in the club a lot, I'm in different event spaces.
Yeah.
Yabo ukuthi yazi first kunegap lana ngoba manje wonke umuntu la emculo ufanayo, ipiano nje nehip hop, yabo.
Yeah.
And thina sawazi vele umculo wethu siwuthandayo from la siphuma khona, you know. So sayibona igap, sayi-identify. And then we started our DJing journey in 2023. So it's been a short space of time, but kuningi esikwenzile in that space in terms of impacted culture, yabo.
Mm.
Yeah.
No, kutsi so vele wangiphendula because bese ngizobuza ukuthi why igqom.
Yeah.
You know, because jama nje kupop ama pianos, yabuya mubuza abantu khala ngokabza khala ngobani, but na vele nathi yazini. Sinayo lento igqoma sivele sishaye, but sithi Joburg
igqoma sidlale kunzima kakhulu mfethu elingakabuyi, yabo. But sasho ukuthi yazini mfethu kumele siyimele ngoba into yasekhaya esiyithandayo, kuyoze kulunge now in the position where igomile buyileke manje sayisiza sabe saqonga isibindi ukuthi sipushe nje from the beginning, you know. So yeah.
Manje shibiliki yaphuma 31st of October. Ay mani igcwala inkani ziyakhali iyashisa le number abantu bayigcwele but kune story semva kwayo.
Sure.
Ni ifika nobani le lesisiqinzi leso ba decide out yazini. Asheshala ingoma ni. Siqamba nanothi shibilika futhi.
Ubangeni tsayisini.
Awuzwakala nje mfuthu yazo.
Imaka senza nje angazi mhlawumbe ozokhuluma umunye abe mute.
Yeah, yangicabanga nje akho sikhona iecho nje kuzwakala kukhona.
Yeah, but so ishibilika bethi yeza ngokuthi hlangene no Black Kid wazokala ngapha eJozi and we locked in the studio, man, you know.
Yeah.
Sayithola iBeat esizwe ngathi hayi inomoya yabo. Ay so masizwa ngigibela kuyona ngifake iverse lokuqala. Mangifake iverse lokuqala ngizwe sizwe ukuthi hayi no yazi khona into ekhona leyana. But manje khona nje isource shoda hayi khona isface shoda. Hayi sine team sathi ngeke kumele isithinte uMakoya bearings umalume wekhandla yabo.
Hayi chiki chiki ta.
Sendele uMakoya athi kuthatha isikhathi because waye business wesikhathi. Hayi maye yizo athi hayi no inomoya lengoma le. Hayi siphinde singene naye futhi e-studio, masingene naye e-studio ayigibela inamba, hayi sibona ukuthi hayi no there's something yes, vele sibona ukuthi hayi iyashibilika nje.
Athi kuphuwa kakhulu.
Ayayayayaya savela sabona sayibona manje sikumoya wa December nje straight manje
and futhi ngiyathanda ngoba ifika kahle yabo nje namanje si welcome u December ngayo.
Exactly bro.
Sho nsazwakala ngalapha.
Yebo bafia.
All right.
Yeah.
Sikhuphuke na manje uMakoya naye usenesikhathi eside gaming. Sokukuningi anganifundisa kona. Ikuphi enikuthathile ngenkathi nisibana naye?
Fethi consistency fethu. Nanokuthi ama reps egaming abalekile fethi, yabo?
Sure.
The more time you spend kwinto oyenzayo, the better you become and the more aggressively uyenza into, the more quickly fethi uzokwazi ukuthi ufake ama reps akhe egaming, yabo? Ne saying nje better jolo kuyishaya dog ukuthi you can spend 100 hours with a studio shaying ngoma ezu 100 ezu 3 zibe hit.
So na intswe because isho ukuthi ungalokhu ubambelele kuthi nanga ngizokhipha hit shaya ingoma nje street.
Yeah,
na intswe
ubambe consistency yona into ebalekile le.
Ah, ziyasho manje ngoba senama Joburg Kings ngibeka kanjani ngathi
Joburg Kings of Gqom
yeah injani but manje kunama sounds amasha angenayo nizokwenza njani na 3 step othukuthela abacasuke zabukaki ni nithi
uthini umbuzo bafo.
Sengisho ukuthi ngoba sekufika amajandra amasha manje ashisayo. Se already senama kings of igqomo nizomisa kanjani nizowa blender nawo ku sound.
Yeah, mfethu I think you know with the sound yethu we trying to make sure ukuthi say develop i sound yabo ingabi nje yeligqomo elijwayelekile nje eliyi sound eyodwa yabo siyafuna ukuthi sisabalalise ihambe iye international ifike nasendlebeni eyiningi ekade singacabanga ukuthi iyofika kuzona yabo. So siyafuna nje mfethu ukuthi sikwazi ukucollaborate nabantu abako America, ko Europe, ko UK and so on, yayibo leyo. But igomje ngamanje mfethu is in a very beautiful position yabo because likwazile mfethu ukuzi resurrecta lona libuye abantu kade sebese lifile yayibo leyo nto. So
sure
ukuze kuthi umuntu umafavuke yabona umuntu owumafavuke umenze lutho. So yeah, but the only position esikuyona ikhi njalo engathi mhlambe izosusa kule position esikuyona as a culture yabo.
Okay, it's an nanokuthi you spoke of uya international. And nina ningabantu abayishaya indawo, surely ama passport wenu manje senowashintshe kaningi. Goba ngeke ngabone ukuthi ngeke ashane ne off the world tour benila pa ko Botswana, Zambia, neshanje indawo. Iziphi indawo manje? Ndoku nambi. Iziphi indawo manje senifusa ukuthi nithi touch down kuzona on your next tour?
I think the first job session uba futhi sisabalise even more fights
away because
off the wall was more of also ama African countries I was so nice
sinto sure.
Europe sinto UK sinto America it sound isabalale nje impela mfethu ibe as prominent as it is for us out there.
That's nice.
Yeah,
that's nice manje. What can we expect? Ipinyana follow up.
I definitely dog. Definitely, for 2026 is about much cool. And for it, uzoba mnani. Nje kusazoba mnani kakhulu yabo.
Yeah.
Ama feature nje ama cool ezayo, ama singili silandelise nge EP. So abantu nje abas check nje baluke be updated babone ukuthi kahle ubani labe sibe sibafaka lezi ingoma lezi.
I welcome clap on my hint. Just nje kancane.
Eh uyayiqhatha ayo man.
The
likes of OPC or TNS or Anil Zond or Nak Music is signing his intense design. I want to buy a
hey, mission in Kube like Neko.
I actually love it.
Wait, I exhausted Linia long there. No, man, I want to sell up my phone. Good book, man. Bafuna ukuthi nizobakhombisa ukuthi why kuthiwa Madi Incredibles.
Hey, mfethu. Abantu bangasithola kwi-email yethu booking.incredibles@gmail.com. Uthi ngiyiphinde futhi booking.incredibles@gmail.com and then ku Instagram and TikTok it's the.incredibles.za.
So that's the.incredibles.za.
Yes, sir.
Away. No, bafethu, ngibonga kakhulu ukuthi nje ninginikeza isikhathi senu namhlanje ningijoin. We're looking forward to future projects. Sifuna ukuza because ngibone no TNS ukuthi benise studio naye. So, silindile ukuthi sibone and keep on lapho.
Hayi, nazoya bafethu.
Awu mshuba kodwa nje, mfethu ubonga thina.
Danko, siphuma ngayo ke The Incredibles.
This is an MUT Radio podcast.